Dani ndikumvera nyimbo zavamwamba pamalawiwanga.com.
Pasuwa njia ndeka ukala ngadi gwala di uplaya. Kwa madamwe nilo la nilela, kama ngadi tegri ni uja nane pochi ni zakwela. Likati nchenewe kumkala ngadi vovala na vibela karizma. Vuta koka mai ati zinde mete sisi niziwone la chisanzo cha kwambizo. Kwila suna sita kutawa ima wapa ninga zapule ngati nine jantizo. Dine wama hasa nchakiren season, nima puma nima zayambile kamba season. Kanyamba kuyenda janga saya ngadi fredo ni mapita kone la kabadinyo. Sangu chado na choka nchosi ya na hine ni mazakonda china zani chaliwa. Yeah, yeah. Kantunga masika za koka kao pola ula. Yeah, yeah. Utakuchitola sochi kwa mandi kudyelela. Yeah, yeah. Maso paso kolo so kambati mango mvesela. Yeah, yeah. Yese anachita wino anava upweleka. Sikaza koka kao pola ula. Yeah, yeah. Utakuchitola sochi kwa mandi kudyelela. Yeah, yeah. Maso paso kolo so kamba timango vesela. Yeah, yeah. Yese anachita bino anava. Bodi nini lomwe maya nati nisa na nyambe kuyemba. Nikafuse mantumbi nkaka chewa chini nao malamuno. Sango chulu kisa nambala wa imba ngati ngumbi mbangwe. Toast umsamale haze umsamale Gemini major hyphen sless. Jina chiri chose atakala na pala kumangisho yoka sana mwele bule nje. There are so many mine in a day. Longer go land from the bed. Win as long as you don't rest. Champions had a pass a test. Always hype yourself. Never doubt yourself. Sangu chado na choka zindiponya ine nima za konda wa jina zani chale wa. Yeah, yeah. Kantunga masika za koka kao pola ula. Utakuchitola sochi kwa mandi kudyelela. Yeah, yeah. Maso paso kolo so kamba timango mvesela. Yeah, yeah. Yese anachita wino anava upweleka. Yeah, yeah. Kantunga masika za koka kao pola ula. Yeah, yeah. Utakuchitola sochi kwa mandi kudyelela. Yeah, yeah. Maso paso kolo so kamba timango mvesela. Yeah, yeah. Yese anachita wino anava.
Pamalawiwanga.com.